nikianda milele. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, nikianda milele. Nimelimuleta katika nchi ya uovu, alitoa uzima wake akafa kwa ajili yangu. Atatoka wapi huyu ambaye atanitenga na Yesu? Anchagua mimi, namshukuru Yesu ni Bwana.
Nikiongozi
milele, Yesu ni Bwana.
Nitampa nini Yesu aliyenichagua? Nitampa nini Yesu aliyekufa kwa ajili yangu? Anafapewe sifa huyu Yesu aliyenipenda, aliyenipenda.
Santé,
Baba, Baba, Santé,
Baba,
question when we pray and to you listen. You are the reason for our joy. You are the reason why we sing. You are the reason why we dance. You are the reason why we jump. Left to the right we jump, jump, jump. Everybody says Asante. Left to the right we jump, jump, jump. Everybody says Asante.